in the tow, Maki Hapu Hapu, Maki Nui o Kalani Hapu Hapu, Ea Ea.
Kahono ku. Cool.